Darkness.
Black Market Records. Ni kwa ito sucheza kwa mama bima. Alafu we unakafinya kama sima. Unaka a, unaka m, unaka imba. Ni my song, my sing, my singer. Shulza kahe, shere wa genge yende adiche. Sere kusere, tusimame. Sisi mambuzi, sisi mame.
Zingiri mekuja na kinatina. Kamkoba nika fine lakini kanaririma. Tomato ting tadhani ni tuwa mchina. Ambia jirani leo tonight tutamsinya. Nimeipima naona nikikunyima. Wekemba mali safi situ kuzimie stima. Miniko wima sija kuja na bima. Wambia sina kakitu lakini niko na jina. Kani nyege nyegeza tamu koleza. Brenda teleza wapi kwa meza. Denge pendeza kia tutembeza. Tufu ni apweza ngapi katweza.
Ni kwa itosu cheza kwa mama bima. Alafu we unakafinya kama sima. Unaka a, unaka m, unaka imba. Ni my song, my sing, my singer. Shulza kahe, shere wa genge yende adiche. Sere kusere, tusimame. Sisi mambuzi, sisi mame.
Koroka kwa mate, stima kuna ba lazima lezi wake. Si lazima sin lazima nikate. Nirombo ses jali kama weni wake. Aya tusakate, twende tukapate. Ndani apate si rahisi unipate. Alini tusi joni kanipata kwake. Njani sake, yenda lifanya demu yake anitake.
Ni kwa itosu cheza kwa mama bima. Alafu we unakafinya kama sima. Unaka a, unaka m, unaka imba. Ni my song, my sing, my singer. Shulza kahe, shere wa genge yende adiche. Sere kusere, tusimame. Sisi mambuzi, sisi mame.
Nene kiroro wa mambie asome title. Muka sirika na toa rifle. Kifonye psycho na mini idol. Kabla anisome, anasoma signpost. The king command na end around. Akifika toke mambie azi round. Ay, kwa nini kesho tunafifanya so loud. Apa kila mtu anafika anabao. Ukipata natumia hini vitu za dunia. Napenda kumkamatia lafu wana niangalia. Kihiroshima ati tuko morotina. Aji wile mumpenda sana hapa kamutina.
Ni kwa itosu cheza kwa mama bima. Alafu we unakafinya kama sima. Unaka a, unaka m, unaka imba. Ni my song, my sing, my singer. Shulza kahe, sherewa.